Much respect, Alvin Kiesel. Now I can write and say, much respect, producer, Steve M. Baby cool, I may say. Gaba manye gum, okola chokola. No mala no angula. Gaba magesi gum, okuyita mungkumpo. No mala no yambuka. Gaba manye gum, okola chokola. No mala no angula. Gaba magesi gum, okuyita mungkumpo. No mala no yambuka. Siri masikini, ngabwe bachokera basinga. Aba manyo bulunchi banjuli nanti senyu nyasesoma. Okuimba natandika da we mulimu kwena patana era kale mfunye funye mu lwa manyi nge nayolesa ati gwonyize nti bintu byesiba werabide amanyi ge gabula yogera ko ne munno atambula oli okosobola okumufanana kubanga oyera ayola oyolera awanga iwayo abamanyi emazito sala magezi yomsaleko what oyera ayola oyolera awanga iwayo anyway labamanyi emazito sala magezi yomsaleko what gabamanyi gam okola chokola no mala no angula gabamagezi gam okuyita mungkumpo no mala no yambuka gabamanyi gam okola chokola no mala no angula gabamagezi gam okuyita mungkumpo no mala no yambuka kale bibi byasinze ebintu bingi byayononye abantu banji bibanyize emitima mingi kyamenye lindako okunenya omanye gyava olyoka ovunane ku byakola maanyi ge ge gamuwanguza n'amagezi ge gamutambuza yasinzira n'awangula atyonoonya mugoba omuzika tanulu mwaiso kuwangula tumunenyeza maziga kidiba yasinzira n'awangula atyonoonya mugoba omuzika tanulu mwaiso kuwangula komunenyeza maziga kidiba gabamanyi gam okola chokola nomala nowangula gabamagezi gam okuyita mungkumpo nomala noyambuka gabamanyi gam okola chokola nomala nowangula gabamagezi gam okuyita mungkumpo nomala noyambuka. Mungu bwe yatutonda nti walibawa wangu nomulala nasemba atete yakisibamu lero bamuwanguza tenchano semba shaukanira kukunyikira nenzikiriza jolina ekikuwanguza kuba mutima mutukuvu nokusaba katonda ekyo kikola naye atemunanyikide kale katugambe bibi byasinze tunulira mukisa gyegufudde oleme kuwaba birowoozo kubanga kikulu wekola n'amaanyi kendeza mululu munnawangula oli munduulu oli munduulu oswala bamusajja mugalu gabamanyi gam okola kyokola n'omala n'owangula gabamagezi gam okuyita mungkumpo n'omala n'oyambuka gabamanyi gam okola kyokola